Draseca Production.
Nime pada phone call, tuende kwenye gambe. Kwa wakusimamie show, nende na wapambe. Leo watakoma, kitu kipu haye. Si una nisoma, si nagashaye. Tunafunga mwaka kwa mitoko.
You're my lover, lover. I swear you they make me crazy. Baby, baby.
Woko wapi wale, wale kaka shinana na mi. Mi, wana wako vile vile. Mina banda wao wako chini. So, tudie chia, sunajua tena. Tena tufanye mapema.
Mama shum shum.
Leo watakoma, kitu haye. Si unanisoma, sinagashaye. Makelele kama kinyora, anasema mimi bora. Tukifika tunamchora, shilingi ya madora. Huku kumewaka so kito. Tunafunga mwaka kwa mikoko.
You're my lover, lover. I swear you they make me crazy. Baby.
Kiki kimia super cool and mama let's just dance. Siko leo auto kwenda bulo siko nipa chance. Siko sexy, no niku dance na kubugi. Kino chako na chukate na tadu na makusudi baby.
Mikono sijali ni na mavumba. Niko bui kichwa kinaza kuyumba. Ibe viuno chuo gano imejifunza. Bili ya chunga mzigo waku wangu sha uchunga.
Zero distance kwa chika visa. Wanapo kunye melea wa matozo wanantisha. Na tena sipati picha zile kweche kweche. Ili patili kisha baby.
Kijo kipu haye. So kito. Tunafunga mwaka kwa mitoko.
You're my lover, lover. I swear you they make me crazy. Baby.
Leo watakoma.
Ambalulu, baby.
Si unanisoma, sinagashaye.
Kino chako na chukate na tadu na makusudi, baby. Na tena sipati picha zile kweche kweche. Ili patili kisha baby.